Mpulira mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Sebo komawo Olabirire abaana bo Abaana be wazala Lwaki obalekera mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Wawukana kubeerawo Olw'ebizibu ebituukawo Nekolagana yetaagawo Olw'abaana be muzadde Mubaagale, mubalabirire, mubakuze Basanyuke, babere ba mugaso Abaana bali bayamba, temubalekerera Obalekera mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Sebo komawo Olabirire abaana bo Abaana be wazala Lwaki obalekera mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Bataata mulimba Muzala abaana ne mubaleka Balekera ba mama babwe Namwe muli eyo mulera ngalo Oh 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 Namwe muli eyo mulera ngalo Muzukuke mukomewo Elya mabuje gamwe Muzukuke mukomewo Elya mabuje gamwe Mugalabirire Sebo komawo Olabirire abaana bo Wazala, lwaki obalekera mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Sebo komawo Olabirire abaana bo Abaana be wazala Lwaki obalekera mukyala Sebo komawo Olabirire abaana bo Sing down.